ngiyangena yadlula ngangithwele kanzima. Ngangithwele kanzima. Angiwangivuka. Ngithe ngiyangena yadlula ngangithwele kanzima. Hayi baba weye. Ngangithwele kanzima. Angiwangivuka. Mantlongo mana ngangifakazela. Ngangithwele kanzima yena. Ngangithwele kanzima. Angiwangivuka. Obaqhamukaphi laba bakhuluma ukuthanda kwabo kanjena. Obani lawa, obani lawa. Wozani nonke wozanda bafana. Wozani nonke. Yey mama. Abeze bonke, abeze bonke, mantongomana, abeze bonke. Ita beze bonke, gima beze. Asikangani phezulu. Oh, wafula umkhangela mantongomana. Azihle yodwa azihle. Abeze bonke. Asikangani phezulu. Wozani nonke, wozani. Wozani nonke.
Awusukani nekabo engalimini kugyo mnumzane basibona bayifaka amazambane ayisandleki kwabona ubibha lentombi liyakisokala ivikijayekena namanje sakuyo ngisiedileke manje bafana bami ingani ngiyabathanda ba ololo khuphuka amantongomane ngamtshela mfana wami ngathi uyokhuphuka kuze kulamula ithuni i-only game ngifuna ukubona ukuthi bazongenze njani ngamtshela ngathi ngimdala kule game uzogcina ucacile wena nawe 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 kungakhohlwa awusukane niyena. Mina ngisamuzo yedwa ngibafuna bonke manje abeze bonke hayi baba wozani 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 bafana wozani ngilindile. Obakoba bonke wozani wozani isuka kude nalendima ngeke ndilunge ngeke ndilunge bafana ngithwese ugode ngizonithwese ugode bafana ngizonithwala. Wozani, wozani, wozani nonke mama. Wozani nonke. Ash, wololo.
Hey, it's a bucket, my shit.